emisema jachikana leje bkoja inze muzukuru wa mwe igopane bamwe yuna omuzirange ye kasulele jachikana imuzukuru wa kasuja ebo suja yimbide bajajange modigide moba kamabange neba za jaja tonda okutonda yeseno wagulune wansi salongo kabaka bulamu basiba buli kimu basumulula sabe kirabo ky'obulamu n'obuwangazi koteka n'obukuumi okumanya n'okutegeera bisembereze ku mwanjo omukama wange mbaka owoddemu gye tusamire atasamire ddala ebirungi na mirembe nyimira omulangira omugezi yajyanga omunene w'ebbala singa amafumu n'engabo kusasira n'okusonyiibwa bajjajja kuba owuwe akuba wumbawumba bakama bange mbategedde kye basazeewo bakubira omudigido buli kye mulinambika enja kukikola siri bajemera ze bajjajja mubeere balambulukufu eri abazzukulu basobola okuttaanya ensonga ati abateesa tebayomba twogerenga lulimi lumu bakama bange musibamu musumulula musibe ebikyamu byonna amalogo eduwesalire ebisirani byonna awamu n'ebibamba ebitikatika enenete obutafuna awamu n'obutakola musumulule okuganja okwagala awamu n'okutundibwa emirimu emirungi emikwano emirungi egizimba bajaja muba obuwagizi buli gwanga mulongoose ebyenfuna nyimira omulangira omugezi yajyanga omunene w'ebbala salongo omugabi w'ezadde yajyanga omugabi w'ensimbi bamweya n'omukutuzi wa ddiiru okwagala kuva jjajja nyimira omulangira omugezi yajyanga omunene w'ebbala salongo omugabi w'ezadde yajyanga omugabi w'ensimbi bamweya n'omukutuzi wa ddiiru tumuyai salongo bamuyananga simuyai ye mukonyi wataba ye mukutuzi wa ddiiru ninanyini bazaana bamwatula kujjo bajjajja n'alamula ensonga ye mukuumi wa kabaka bulamu bamuyana emisango mingi egiri ku nsi eno sisobola kugimalayo aa sirina musango okuyimbira abajjajjange abampe ebirungi sabu mpange mwomukisa gwenkizo jajjange ewanne makitinda sabu olemaze abalabe bange salongo ndawula sabu nzirize ekitundu kiwomerera aa gwe mulamuzi jajja jajja onamuze kisa salongo kabaka mukasa sabu mpobweza salongo oyerula amakubo jajja jajjange musokera sabu buli kirungi nga kisoka wange salongo kiwanuka omunene sabu owonule obubaka obw'ensonga jajja dungo omuyizi w'emmaali oyigango taano ndekera ebirungi salongo kawumpunye buyego gwe musomesa somesa abazzukulu jajjanga ekibuko mbale jajja walusi jajja kintu jajjanga enamalerezinga jajja kaliisa omola mama mwenamba kode mama nakaima sabone emirire mama namirembe emirembe gimpondere mama nabinene nawe kukowode mama nabuzana sabonde mama nambaga mama namirimu mama nakayaga ba mama mwena kulukalune kumazi nyimira omulangira agabuganda omuba nagemanji sarungulu wawano kabombo gwina nyini mpingu osiba nasumulula tuje kunjegere osibe bichamu byonna ebitutawanya jaja na mzinda nsabo zinde bizibu byange jaja kayizi njikiro buganzi jaja katawazi jaja lukwata jaja kawogola jaja kasajja jaja katabu jaja kanonya nonyeza ebyange ebyali byabula jaja muleguza jaja chilalire jaja kawaga jaja lukuma jaja kaiso jaja kizuzi jaja katawaga amayembe gwina mukwate amafumu nengabu mututabalire oh bakama bafe yimi omulangira omugezi jaja mumunene webala saro umugabi wezadi jaja mumugabi wezindi mamayana omukutuzi wa diru oh kwagala kufa jaja yimi omulangira omugezi jaja mumunene webala saro umugabi wezadi jaja mumugabi wezindi mamayana omukutuzi wa diru oh kwagala kufa jaja bakubiriza munyikiro sinza batabazi munabe kudagala ebyo ddobosaba tewerabira anonya omwami nawe saba ayagala okumanya n'amagezi ayagala omukyala naweita oyagala okukutula ddiiru olwanyagala nawe oyagala obugagayita olwanyi watatalemera bamweyana asuula neddala obwatamusinza